my guy. Nick,
Billness, Billness, yeah.
Are you lying, sir?
Mind your step, couple of gents like this. I only see you lame, tryna do like this. To got bars like boom, bro. So I pay a body, kill a younger tomb, you. Oh my god, now figure past left, cast trip, cow, I'm this bro. Once upon a time, I was just a little bro. But now I'm in my so go back to prison, bro. He's in Gua, not in Gua. Middle finger, yo.
Ni makamuzi ya lana tangu juzi na jana na tikisa nyuzi kwa sana ni bluzi na suzi na ana matanuzi ya jana marapa wanaunga flow kama mchuzi wa nyama na kemikali hatuna noma bado na koroma ambia serikali hakuna roma tabora so dodoma so boma ukizima sana generator vile nangana meremeita ukichomoa na chomeka safi bila doa na someka
wempe abagi alipojitusu mwambieka ya kanyaga yani mbona shwari wakijipindu watakusanya masaga saga yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana
I don't see them nafasi yao ndogo kwenye hili game kila nikitoa track mi na mada dem what a shame mi nataka pesa wao nataka fam macho kodo ik falme mswati mende wadogo hawangushi kabati ha? Kichwa madenge na shingoni manati wapeni habari sholo niko ndani ya wasafi acha mfuko tune pesa sichumwe bata unipi wewe sa kwa nini unune nkupa hai usichune kazana ujitume kwenye nyota za punda joni kwangu ni watume
joni shike mkono ma njo tutoke watuone na usiwa gope ni chum kwa mdomo live. And we should not fear no one. We should not, baby. Check him by the Nikuna daily. Sending you my mina school, my belly. All the mother girls wanna go on there, get it. Wanna send me when the beach wanna chase. One man trash, is another man treasure. Kuja nipe kiss, kiss another one on gaze. On a bezel, mesha pass me, na jenga diki band. Nime nasa, wempe ya bari. Na sasa, nataka nimpe funguo ya gari. Zaidi mkiongea na mtolea posa mwari. Jinsi nilivyo kolea na uishori.
Wempe ya bari. Alipojitusu mwambie kaya kanyaga yani mbona shwari wakijipindu watakusanya masaga saga yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana yule dema lijitusu kwa savana nilipo mfusi ya kabana.
I don't fear man, even though I wasn't born here man. Ukikwasa form me nda kutupia plan. Calligraph Jones in your eardrums, gear son. Staki pressure za watu, halikiwa ngumu hata kwa mkeka nda katu. Miukesha kafiatu, OG nataka iyo dough, nega pesa madafu. Mini bossi lazima nivae suti, juswaga mtoshi hata mini kai uchi. Ume buy Gucci, aje na si wate tunajua umesota nega minimize chuki. Mini smart for starter, so back to the matter, I'm bad mini shatter hata. And I'm straight to Kagata, Mikasa, Sukasa, so brother, we're wapi,
wempe abari. Alipojitusu mwambie kaya kanyaga, yani mbona shwari. Wakijipindu watakusanya masaga saga. Yule dema lijitusu kwa savana, nilipo mfusi ya kabana. Yule dema lijitusu kwa savana, nilipo mfusi ya kabana.